tena you boy siacha nyuma mzee this time round kutafuta kusaka salari mo saka salari mzee hosio cause ndugu kisha wika asubuhi kumekucha brazista chupa shuka ndio mida kutafuta sikapanga jembe shoka tashambani kuburuga we makanga bora boda ili mradi kujituma
kina baba jenga taifa
kazini
kina mama jenga taifa
sokoni
na vijana jenga taifa
jevoni
watu wote jenga taifa
nchini
dere makanga boda boda takamkeni barabarani yodi presenter na holders takamkeni mitamboni wamatilie na mahokas takamkeni mitaani
wa Mombasa miki salari
salari
na Kurunai miki salari
salari
Kenya nzima miki salari
salari
na Uganda miki salari
tunasaka salari oh salari watu wote salari oh salari dunia nzima salari oh salari
watu wote sema salari
salari
Kenya nzima sema salari
salari
na Uganda sema salari
salari
mitaani
nishike
yo dola
niwe mchana usiku sijali ni kesho niwe bola
niwe bola
Amerika, Mexico, Dubai kote ntarona
ntarona
yo mana jituma sahi salari uwendai
majiko mataka salari
salari
school fees ataka salari
salari
landlord ataka salari
salari
shima home ataka salari niyo mana jituma kuhasa kusudi shike dola
shike dola
Uganda, sema salari,
salari,
mitaani, sema salari,
salari.